on a kettini studio Kalangu yande joy e minta sappo joy habaru je fulfulde kor jagnalle mo e der ko e kabaruji dini hande en kalang e do fille ko darto yeynugol du kulle mu dun do ciudi kokol habaruji dun jewama himbe sese haali do maccu nonni fa ande lumo hono ciottol kulantere jiyade demal ciedu kanyi e jiyade deme kaliji ko leydi agadez kandu ko na fuddi hande do na gallu nyemetete place tumu yawtere men pennal hande studio Kalangu no dara filla safareji ko wadante yade bibbe adamaable electoroje ton en nantera ko laati ne wonno yarto fu on nan electoroje o halan ko jagnalde modda habaruje fulfulde ni yerno birmi min Sumana Amadou on ko janganta on dum goni en puddando filla ko darto hono yeynugol kulle mudun en faro ko darto fa hande du konda ni hono kulle jeyntede dum du konda no wodi lawol ko hojana gam batte lato yeynugo ngulato jeya no hunde wodire no wontiri dum wonno ko faande minister hawjinde filla ko darto kulande en dani deki jungudo mudun e le joy lewru janvier 2017 o en dani wonno ko faande sesetu konda tokkiti dum fa jewa noy golla majju wawi lato rade dum waddi ko fawar jondu konda metta garba Ousmane goto e fawar joni docteur hawjinde filla ko darto jandeje kulande CSC nani ko halni bande men Alassane Kouzi Mohamadou do filla majju.
Le fait qu'on arrive à régir ce secteur.
Koni wadi minen gonno kawji golle de do der CSC fedde leydi mawne hawjini ciudi kokkoji habaru min tokkititto miden yewtino golle gonaade no gadeden misali der golle goynaaku deni fewre no tawa der saymin ada labi kanudi adede dede e gacceden gan hana wi'e fewren tawe der goynaaki fedde leydi mawne dedu singi birogom gan hawjo goynaaki fu goynaaki gadeteki der leydi meden biro odu hebi kulle de haaja fu gan wadude golle de denne de fewre tawama der goynaaki biro o yewtinto holla de CSC gam jukkude wadube goynaaki kin na suudu wondu no yottina goynaaki ki e himbe leydi
publicité qui va faire des propositions au niveau du conseil
non wonno ko nan do bandi mi goynaaki don filla yeynugol kulle mu heba tawede kebinaati luma faawodi non ne faawar jondu konna ni ono sogeje mawde leydi men Niger be na manga ko har filla ko ndarto galangaaji mudun en beedu ko en kam wonno wonnobe colonel major kany e colonel be gadaama general en endan non tawa e mabbe ni beteddo Umaru Namata Gazama e fahande Sani Issa Kaché e Mahamadou Munkaila Salifu Moudi e Abdul Karim Goukoy e Abu Tagge e fahande betedo Mahamadou e Abu Tarka Baje Saidu e Tiani Abdourahman bedo fodama general en Elu Kanyande enda nane labaruji na tawadu kon nan ni ono dental syndicaji himbe gollobe do fille ko darto ministere hawjine fille sukabe Oumar Touré kany e fijoji pirto balli kandu kon nan ni wadi hala mudun kenya do fille ko darto noy won nambe dilal talas jabbido do fille ko darto noy won ministere de golleji mo gondo jaara be kolli be bi hitan jabbinde golleji ngada ka fono wodir kujje ngada de fu no ndar der mundu kon da hawter sukabe Oumar Touré wanto en tawa e fande fijo ngada ngo sappo jeddi lew decembre 2017 hawtaade tewtol takko baayi ko hitaande ko wadato en zender nyalaade nyande dum waddi ko suba ko enda bandi min ni faande Moutari Mohamadou yeewde mi tedo Maru Amadou goto e mabbe nani ko haaldo filla maccu.
Notre insatisfaction c'est que tout
ko welay mi woni golleji gadaade di fu le tiram di ngada mi hala na on filla hawrinde suka be umma tore wadande tawa sadorma heba man der mun sannim ginanda horebe hambe sigilo dum ben ciriya kidun no wodirin be jobira kan wodir hawtaade e hakkeji mabbe na ko hantode hawrinde de ko be kokka ujinaji jeddi jeddi hana ko darta filla duro pilaki labi dum do golobe amin der ministere ngi hambe tawe le biro kawjido duro em be ciriya no wodire yewobe bendo cubaka no hanire e albiti rube ben fu cigilaki golleji mudun no hanire demuno jeddire be ngata be cigilo fadde durongo no wara amma hikka noni be ko jira be jaraale hoggo durongo denne min biyana na e gomnanti o wadda na min minister keso gammin jamino dilludu makko be jidi dudun tabita
noni wonte farjo ni lawol itol biyetedo seyni mereda latidu kon nan got e horebe afrique lumana afrique parti biten ni enda ardissement naybe do na gallude nyemey nene ne kadde rengol du kon na jojjinama gam batte itto makko gol wade e dow farjo ni horebe jertum enan jeddo be futeki jingodo rengol fa gam batte o itte kanko enda e yaadira makko woɓɓe dukanda an tokkine itte caggal makka en dukanda an no waɗa fa war joni dukanda ni jeegon. Ɗum wonno ko neɗɗo ɗumana goɗɗon haala ni min hannde nde enna dow filla kaaɗo seni ɗum warino ni. Fawaare joni dukanda ni so en ƴeewi dukanda habaruji ɗin tawa hannde nde endan e dow filla ko darto hono yerno mbirnomi on ni keña nde wonno ko luumo mango laatingo no ndaara filla cottol kulle jiyaaɗe e demal ceeɗu kañum e demal kaliiji fuɗɗaama ontaama ɗo enna ƴuuɗi to enna Agadez waddaama place tuma ɗo enna gallude ñemey ɗum dukanda kulle keɓno ngoni koɓe gomɓe cotta nder majjum. Ko watta ko tawi ɗum hoytani himɓe tewtoɓe ɗum kamɓe ɗo keɓɓe cotta ɗum du dow filla dur duggol e rafo kañum e weelo e leydidi men Niger. Habibou Garo subaka yeeyo e luumo ngo waddane e yewtere koppirɗe fulfulde.
Jama aare e jama aare, himɓe tawaɓe ɗo nder huɓɓere ñamay burti subaka o pa e luumo gollol ngol golloɓe kaliji leydi Agadez gari waɗuɗo ton place tumo. Hadia Maimouna, debbo gon non momin potti nder luumo go, o wi'i ko pompiter albacce e kulle kewɗe gaddaɗe ɗe fuu no keɓoro ko yirnam.
Luumo ɓe mbiyana buuɗi hamre, ɗo du buuɗi lasoji nayi coodu muɗum iɓe godi ko yirdam. Kadi neɗɗo no andi to gineji ɗin ƴuwi Agadez ɗi itta iɗi ɓuri ɗi to welde lay.
Issufu Sigidi, neɗɗo gadduɗo kulle mum gon noon nder luumo go, o wi'i ko luumo woronje jeɗɗo go fuɗɗiri no hiɗira seyni ceere goni gala.
Mi waddi lemuje pomme de terre yaade gineji liyo liorɗi fakuo 1 ankay ni hunde fuu ko wattete awatirdi le Agadez fuu min gaddi ɗum. Miɗen ɗuuɗi ko wari cefe ɗiɗi min gaɗi bandiraɓe ammi ɓeeto no tawa stade
nder warɓe ñamude luumo go no tawe sukaɓe ummatore huɓɓere ñame ɓe denno galano fuu no waɗe. Ƴuuɓe leydi Agadez ɓe goni no ekkintinaɓe no kollaɓe no waɗe fuu ko deme ɗe gaɗa barke.
Ɓe cuɓimin non min tokkaɓe min ballaɓe ɓe jarna kaliji maɓɓe ɓe joɓamin miɗen keɓa barke majjum sanne du nde min gardi e maɓɓe min connida gineji ɗi.
Luumo go ni no laawol tewtewru ngam no wodi waroɓe cooda connirowa woɓɓe ngam heɓude riiba. Luumo go du lewru mum ɓuri watta.
Non wontiri hono filla ko darto peccol himɓe dow maire tawi yoɓata fe en hunde peccol himɓe sawara himɓe hande warande jaago nde enda yahande jaago nde enda kañum wonko ɗum watto endan le loctorol saayi himɓe diina almasif wonɓe le église mo le duniyaru kañum woni ko ardiɗo hawtade e loctoroɓe hono fawar joni almasifuɓe jiyaɓe leydi meɗen Niger nonni fande l'hôpital nene ka saayi to woni ɗum waɗe ɗum du kondan ni hono himɓe hewno won hokka laaɗo wara waɗa ɗum Boubacar Bourayma pasteur Boubacar Bourayma goto e maɓɓe kamɓe endan nani ko haalani bandi mbiteɗo fawar joni du kondan ni Cheibou Mamoudou hono ɗum woni no fawar joni kulɗe gonno jaara.
Mine kawrital Ayib Issa Almasif wonɓe le ñemene jooɗi min gaɗi anniya min kawdira haade loctoroɓe ɓiɓɓe leydi meɗen min gadda ɗum ɗo enna cawra nimɓeje sawrugol ngol du sawrugol ɓolum ɓolum. Komin jiɗi woni garɗo ɗo enna hannde ga saabi nawalla fuu Allah hokka ɗum jamu e ɓandu muɗum. Min miji ɗum ɗon woni komin mbawi waddude e ballaga me fa jamu heewa nder nimɓe fuu. Ɓaawa majjum du haadi nawallaji iri iri fuu minen godi loctoro majjum e du miɗen godi safareji ko sawrto himɓe fuu. Ndenne miɗen eela jama'aare ko warɓe ɓe heɓa jamu amma nanɗo joni waɗa anniya warde kandu fa heɓa jamu. Ɗum waddimi ndenne yidde leydi amin waɗi komin garɗo enna.
Dille wonɓe jeyaɓe leydi Mali ko watta capanɗe nayo e jeetato ka en goni ko maayo Allah ƴaɓɓinga ngal enda nder maayo mango wongo to endan ni herrede e Libi. Ɗum du kondanɓe e tewtude noon enda ɓe naatini laanaji ndene ne kay cumbeteɗi fa ɓe jeyaɓe keɓɓe jottowo hon leydi tubako tote Europe to endan. Alkamisa keña o warde hannde nde endan fuu hono leydi Mali no jogui jurginagol yurmede maɓɓe kamɓe maɓɓen endan. Yerno fawarde joni du kondani ministre kawjiɗo filla ko dart ɓiɓɓe leydi Mali joɗiɓe leyɗo Yasin e fo ɓattanugol leydi Afrique o haali o wi ɗum ɗo du konda hunno latinde warni ɓeyditino enna dow ko wonno no waɗa wakkatiji fuu. Non wadde ko fawarde joni du kondaniɓe kettino nano Moussa Aliou Kone latiɗo kañum woni chef de cabinet mo ministre kawjeɗo filla ko darto yimɓe leydi Mali wonɓe Yasi e ɓattanugol leydi Afrique wakkati mo yimɓe amin radio Tamani Bamako landimo.
Habaru momin keɓi to nimɓe capanɗe jeego e jeenayo ɓiɓɓe Mali ɓen ɓe kalanimi yimɓe capanɗe joyo kam maayi capanɗe nayo e jeetato ɓen fuu ɓiɓɓe Mali non. Min mbawta hokki on habaru timmuɗo jonɗo dow mayɓe ɓen yimɓe capanɗe jeego e jeenayi ɓe ni miɗa andi ko ɓiɓe tawa ley nokkure to dilamɓe leyɗe tubakoɓe ɓen nanguete ngadde to wiite tarifika. Mawɗo bureau joɗani ko on nildi wakkilu muɗum o wiyana ɓiɓɓe Mali capanɗe jeego e jeenayo ton hitande hikka nde min gaɗi kumpintinoɗe andinore dow majjum sanne ba ko ɗum haɗa hannde nimɓe ne ɗon koƴƴa laawol bongol latingol ngol woɗa fay seeɗa.
na wantiri hono ko watto kima balle noge e go ni endan ko studio kalang wala nanane to enda arlit ah joni wakan mo kalto enda dum hebi dum warti ko dum warti ko na bibbe wurugo endan nani ndaka maju sanne sabbe kibbe paami ko duniyaru wonti seket nanane yewtande be jewti wakati mo dum wartno bandimi Usman Umar ho yewtande
sinki wonnan gidan radio
yanda studio kalangu heba kano do arlit nyande mun hore an habbake sanne fanoy wala amma ko handen kalanguno hebo dum beldum berne mawne non to am gan habaruji kokketedi din no pamtini hedron hedron gom fu wala hen kalangu o har hokkude habaruji o moni BBC wala habaru ko wadi der leydi Niger mu hebata ko ba ko hada hale do radio ji gom do radio kalangu adanan
sar na boyi shi yana huddo shi ma
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
Do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejedi FM
Alit
Do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Jingimi
Do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
Do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduti
Do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
Do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Tera
Do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jepi FM
Dokoro
Do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Nyamai
Do Radio Scout Mukwartaji
Lamba Chapande Jena Tobere Jena FM
Madawa
Do Radio Saraunia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
Do Radio Damergu
Lamba Chapande Jena Ejena FM
Studio Kalangu
do filla ko nar yowtere men pindo hande studio kalangu no darani yowtere ko bandabe amin hojito endan leydi terra do filla ko darto hono loktorore e fawarjo ne himbe gonno chawroro ton endan no waddi ko fawarjo ne adama dawaci yowtidi e horejo loktoronde endan ni o holli kondo o wi hono himbe no garan chawro neddo fu art nyande wari go den loktoro sena hokka budi kemi didi le kemi didi na chapande jeddi na wor ko watte no gayir no ko watte chapande to no ko watte ko watte ndu kan woni yewugol bandu jomu e sodugol tarkundu e hore mudum kany e yarde nokku goddo seno haanta yarama docteur Issa Umar kamon hore loktoronde endan o haali do fila ko darto suka famarbe kojon mudum e kandu e sadorma mudum nani ko halaji di ko haali.
La moyenne du taux d'utilisation, c'est-à-dire le nombre de nouveaux consultants, c'est à peu près 40.
Handen da kiyewama dimma himbe hebe hanube gara nyawto der loktorore du pecce hemre pecce la sodi di tangun no gara no nyawto tawi du ko gollal loktorore daru der cakan tarare no hanu wi e du pecce hemre pecce la sodi ne den fu no gara no nyawto na no gara cellal ballim en no jewtini amma loktoroje gom no jewta pecce la sodi di de to mi hakinkine tabbat dalila gondo no wada himbe gala no gara no nyawto amma mido wa wi ni ko tawte cero beida ko koni woni no hada himbe gara do der leedi teradu no wori tokkube fina tawaji gombe gida warde tufe nyawuji burdi torude himbe der leedi terani woni patbe nyaw pufe riwru na nyaw sukabe welabe sukabe e chawbe du patbe de bur torude nyande lumo himbe buri warde nyawtede degon wadan himbe lasodi do warobe no nyawtu amma de hana nyande lumo debe duudi e gatta sappo tikeni jomun sodata wara nyawtu gomnati e wallirobe dum du no gattane himbe jungu nyawtul sukabe e gollande rewbe warobe no beena bolum do der leedi tera no waawi e ko dum tabbiti gan ko himbe gonno jobanti koy koy ni gonano kawre kawre ko ceede kebo safare den soode amma gomnati du no wattan himbe jungu der nyawtul sukabe na der golle rewbe warobe gollani ko beena wala tammal gal min gonmi den jaba amma misali de safare gom wala to dum kay tile sai sarobe ben na gurirabe en kokke derul e codowa dum du nokku fu der leedi meden yi dum wadi hana gomnati ko tokkete handen do filla nyawtul sukabe e gollande rewbe warobe no beena be wada milliyoji la soy tati e go e kodiki amma wala tammal gal yoba
on a émis à peu près 61,598,000 francs mais jusque là rien n'a été payé
e do don ko habaruji me fulful tili assalamu alaykum mbalen to jamwali allah hutni altiner non to habaruji fulful de studio kalangu
Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawat on der duniyaru to Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum